UHagayi 1 verse 1. Ngonyaka wesibili kaDariyu inkosi, ngenyanga yesithupha ngosuku lokuqala enyanga, lafika izwi kaJehova ngesandla sikaHagayi umprofethi kaZerubabele, indodana kaSheyalithiyeli, umbusi wakwaJuda, nakuJoshua indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, ngokuthi.
Verse 2. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, laba bantu bathi, akukabi isikhathi sokuza, isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Verse 3. Kwase kufika izwi kaJehova ngoHagayi umprofethi lathi. Verse 4. Kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembesiweyo, lendlu iseyize na. Verse 5. Ngalokho usho kanje uJehova Sebaothi uthi, bekani ezinhlizweni zenu izindlela zenu. Verse 6.
Nihlwanyela okuningi ningeniso kuyingcosana, niyadla kepha nisuthi, niyaphuza kepha naneliswa, niyembatha kepha kakho ofudumalayo, ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo.
Verse 7. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, bekani ezinhlizweni zenu izindlela zenu. Verse 8. Khuphukelani entabeni lethe imithi, nakhe indlu, ngiyakuyenamela ngikhazimuliswe, usho uJehova. Verse 9. Nabheka okuningi, bhekani, kwaphenduka okuncane, lapho nakuletha ekhaya, ngakuphephetha, ngani na, usho uJehova Sebaothi, ngenxa yendlu yami eyize, nina nisagijimela kube yilona lowo endlini yakhe.
Verse 10. Ngalokho izulu livinjelwe kungabe kusabakho mazolo, nomhlaba uvinjelwe ungabe usaba nasithelo.
Verse 11. Ngase ngibiza ukoma phezu kwezo, naphezu kwezintaba, naphezu kwamabele, naphezu kwewayini elisha, naphezu kwamafutha, naphezu kokuvezwa ngumhlaba, naphezu kwabantu, naphezu kwezinkomo, naphezu kwayonke imisebenzi yesandla. Verse 12. UZerubabeli indodana kaSheyalithiyeli noJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu, nayonke insali yabantu balalela izwi kaJehova uNkulunkulu wabo namazwi kaHagayi umprofethi, njengoba uJehova uNkulunkulu wabo emthumile, abantu besaba phambi kukaJehova. Verse 13. Wayesekhuluma uHagayi isithunywa sikaJehova ngesimemezelo sikaJehova kubantu, wathi, nginani, usho uJehova. Verse 14. UJehova wavusela umoya kaZerubabeli indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakaJuda, nomoya kaJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu, nomoya wensali yonke yabantu, bafika benza umsebenzi endlini kaJehova Sebaothi uNkulunkulu wabo. Verse 15. Ngosuku lwamashumi amabili nane ngenyanga yesithupha unyaka wesibili kaDariyu inkosi. Hagayi 2 verse 1. Ngenyanga yesikhombisa ngolwamashumi amabili nanye lwenyanga, izwi kaJehova lafika ngesandla sikaHagayi umprofethi lathi. Verse 2. Ake ukhuluma kuZerubabeli indodana kaSheyalithiyeli umbusi kaJuda, nakuJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu, nakuyo insali yabantu uthi. Verse 3. Ubani osele ophakathi kwenu owayibona lendlu ekukhazimuleni kwayo kokuqala? Niyayibona injani manje na? Ayinjengento yalutho emehlweni enu na? Verse 4. Kepha qina manje Zerubabeli, usho uJehova, ube namandla Joshua ndodana kaJehosadaki umpristi omkhulu. Nigcine nonke ninabantu bezwe, usho uJehova. Nisebenze ngoba nginani, usho uJehova Sebaothi. Verse 5. Isithembiso enganika sona ekuphumeni kwenu eGibhithe, nomoya wami kuyakuhlala phakathi kwenu, ningisabi. Verse 6. Ngoba usho kanje uJehova Sebaothi uthi, kuseza kuba isikhashana nje, ngizamazamisa amazwi nomhlaba nolwandle nomhlabathi omleyo. Verse 7. Ngizamazamisa nabo bonke abezizwe, kufika okunxanekelayo kwabo bonke abezizwe, ngigcwalise lendlu enkazimulo, usho uJehova Sebawothi. Verse 8. Ngelami isiliva, ngelami igolide, usho uJehova Sebawothi. Verse 9. Inkazimulo yokugcina yalendlu yakuba nkulu kuneyokuqala, usho uJehova Sebawothi. Nginika ukuthula kule ndawo, usho uJehova Sebawothi. Verse 10. Ulwamashumi amabili nane lwenyanga yesishiyagalolunye kunyaka wesibili kaDariyu, izwi kaJehova lafika kuHagayi umprofethi lathi. Verse 11. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, ake ubabuza abapristi ngomthetho uthi. Verse 12. Uma umuntu ephethe inyama engcwele emphethweni wengubo yakhe, ethinta ngomphetho wakhe isinkwa, noma ukudla, noma iwayini, noma amafutha, noma ikuphi ukudla, kuyakuba ngcwele na? Abapristi baphendula bathi, qha. Verse 13. Wayesethi uHagayi, uma ongcolile ngesidumbu ethinta noma yikuphi kulokhu kuyakungcola na? Abapristi baphendula bathi, kuyakungcola. Verse 14. Wayesethatha uHagayi wathi, banjalo labo bantu, sinjalo isisizwe ngaphambi kwami, usho uJehova. Injalo futhi yonke imisebenzi yezandla zabo, nalokhu abakusondeza khona kungcolile. Verse 15. Ake nibeke ezinhlizweni zenu manje, kusuke kulolu suku nangaphambili ukuthi kungabekwa itshe phezu kwetshe ethempelini likaJehova. Verse 16. Kusukela kulezo lapho kwayiwa enqwabeni yezilinganiso engamashumi amabili, kwakuyishumi nje, nalapho kwayiwa ezikhanweni zewayini ukukha izitsha engamashumi ayisihlanu, kwakungamashumi amabili nje. Verse 17. Ngani shango khamuka nangesikhutha nangesichotho kuyo yonke imisebenzi yezandla zenu, kepha nokho anibuyelanga kimi, usho uJehova. Verse 18.
Ake nikubeke ezinhlizweni zenu kusukela kulolu suku nangaphambili kwasosukwini lwamashumi amabili nane lwenyanga yesishiyagalolunye, kwasosukwini okwabekwa ngalo isisekelo sethempeli likaJehova, yebo nikubeke ezinhlizweni zenu.
Verse 19. Imbewu isesibuyeni na? Qha, imivini emkhiwane namapomegranati neminqumo akuthelanga, kepha kusukela kulolo suku ngiyakukubusisa. Verse 20. Izwi kaJehova lafika owesibili kwaHagayi ulwamashumi amabili nane lwenyanga lathi. Verse 21. Yisho kuZerubabeli umbusi wakwaJuda uthi, ngiyakuzamazamisa amazulu nomhlaba. Verse 22. Ngigumbuqele isihlalo sobukhosi semibuso, ngichitha amandla embuso yabezizwe, ngigumbuqele izinqola nabakhwele kuzo, namahasha yakuwa nezinkweli zawo, kube yileyo naleyo ngenkemba yomfowabo. Verse 23. Ngalolo suku, usho uJehova Sebawothi, ngiyakukuthatha Zerubabeli inceku yami, ndodana kaSheliyatiyeli, usho uJehova, ngikwenze indandatho ngokuba ngikukhethile, usho uJehova Sebawothi.